Mastermind music. Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie. Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie. Auti,
Michi,
Auti,
Hater,
Auti,
Let's go,
Auti,
Ombo,
Auti,
With them,
Auti,
With them,
Auti,
Women,
Auti,
Women.
Wengewe msenge nyaji Acha kupiga nyagi huwezi kuvishwa taji Kuna makekekewe upate habari Taji unakuwa mali mana umetoka mbali
Najikuta bad money kumbe shombe shombe Wazako tuna post deals wana post pombe Wanaojikuta wow famous hear this I'm a big bitch I'm a big deal Na nyendo wala toto mama wano fake deal Kia sasa mino mjombo wow Dilina wamba wow Pesana weka kwao And that's all my shit that I'm not cool now.
Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie. Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie. Auti,
Michi,
Auti,
Hater,
Auti,
Let's go,
Auti,
Ombo,
Auti,
With them,
Auti,
With them,
Auti,
Women,
Auti,
Women.
Wale watoto tembeza viboko. Wala Kama unacheza baikoko so filoko Ziki changa moto Vita ya faru tembo kapita kushoto
Yeah, I'm feel like kabasam Yangili kama kong kili Story moja wana story mbili Kama unaleta waleta Kwangu sipendi ni basho na peta Najua na biku baliki kwao Sio kwa tukato kwa fadao Naleta mina weka na wakata I'm a hater I show love kama OG Dino a homeboy
Aha
Yeah, yeah
It is what it is, yeah We're back in the business
Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie Pasikambalina mi usini waze waze usini fikirie Auti,
Michi,
Auti,
Hater,
Auti,
Let's go,
Auti,
Ombo,
Auti,
With them,
Auti,
With them,
Auti,
Women,
Auti,
Women.